Yeah, spell with it.
Jitihadi za fuwa dafu kina manishu fanisi wa mwana damu hutoka na nguvu anazotumia binadamu tufanye kazi tujikaze kisabuni baby pole pole ndiyo mwendo my youth napendekeza tusipawe my youth we do the following nenda tute mama ni tutakale mwa baby haza tufeyo tutakashe kwa kubana kayasi tutakate kwa yeah, kandi tuchakasi kwa
tuzak singula, na baby don't care. Leva tune kugumani tuzak singula, na baby don't care. Oh yeah, tuzak singula, ni tuzak singula, na baby don't care. Leva tune kugumani tuzak singula, na baby don't care. Oh yeah.
The following, nenda tute mama ni tutakale mwa baby haza tufeyo tutakashe kwa kubana kayasi tutakasekwa yeah kandi tutakasekwa.